Yeah, my love, love.
Yeah. Hala nine wapale, scary 1 2 1 2.
Levo.
Nana.
A wife to now win the beauty. Levo KM.
Baby, mandini nena likute mwata. Why si vasta mwiko na ukwatil. Wilenga nikae na kunganga. Nika panda vyosa viwanga. Usiku nkale vilwa no kula.
Mutima kula fite kwa bula ma baby. That's why inga nafuma punda chida na regret. Love bala lila soche tegela pa festi. The strongest people kunkala chemo love nishu wachita ribbon. Nokuba mufrex inga natuma poka phone. Cause nari kwa the smile for the dream that I had. Never lose hope for dude I am proud. To the God rest mo love usha ikele mona bad. Bambi wa ikala fiati wachita access. We are living everything for them to succeed. Na ikala nechi kongo kumutima mwani. Jai jive festi.
Baby, mandini nena likute mwata. Waisi vasta mwiko na ukwatil. Wilenga nikae na kunganga. Nika panda vyosa viwanga. Usiku nkale vilwa no kulala. Nkale shupana nefiwanda. Kale natambile kukulota. Masa nalifirika mwoda. Baby, where are you? Onana. Baby, where are you? Onana.
My dreams and I believe but my dreams ya kachita achieve true. Kuba na webo baby girl I believe. Woko na fuma ukubale nchitefe disip nah. Wali kuisa iwe kana mfumu. Inewe kusha ine kunwa fe dumu. Isa baby kusendeko na murumu. Iwe ula sosika benishi pumu. Yeah. Bali webo nda pompa kwa tiru twaila. Cause da kuloto luchelo antu waila. Ni webo wale ngele ndeke no kubaila. Cause ula nchungulu shobo nko kweti ni taila.
Yeah.
Pashtina Ela Ela ZP Breeze Boy ah. Big shout out to all my fan. Yeah. Maybe I should need that in.